Records material, baby. Oyo.
Tap 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 tap.
Boogaloo.
Ni bahati ya peke kukupata ewe kimwana, vipi nijieleze mbele nawe. Gusu kanguru vinange, gugulila kitenge. Gusu kanguru vinange, gugulila kamutuka. Zaina e, zaina e, watasema watalala. Zaina e, zaina e, wakianga twapendana.
Turingishia
watu wache kidogo
kwenye mitandao amchoki kufuatilia
watu wache kidogo
watu wache watu wache eh
watu wache kidogo
watu wache watu wache
eh watu wache kidogo
zaina e zaina e watasema watalala zaina e zaina e wakiamka twapendana
yeah. Ropo, ropo, ropo,
ropo.
Wanadamu wishi ropo,
ropo.
Ila paki kucha ropo,
ropo.
Mambo yetu ya lali kasege. Akianani, akianan bebe. Akianani wanaona geri. Sijipangili tuende sawa. Najipangili nende sawa. Wataya watu kupaga. Yeah. Akianani, akianan bebe. Akia nani wanaona giri
okay.
Mambo yetu ya lali kasege.
Oh bebe bebe, oh bebe bebe.
Aboku gamba baka,
iba gambe muno.
Aboku teka bate,
iba gete bate.
Aboku gamba baka,
iba gambe muno.
Aboku gamba bara,
iba gambe bara.
Hey,
ngore wange,
ngore wange.
Yamsakata machala, yamsakata. Kiboko yeki matila. Yamsakata machala, yamsakata. Kiboko yeki matila. Aboku gamba baka,
iba gambe muno.
Aboku teka bate,
iba gete bate.
Aboku gamba baka,
iba gambe muno.
Aboku rama bara,
iba gambe bara.
Moyo wangu kichaka,
waifa ni vingi.
Wala sina mashaka,
kuruka vingingi.
Tukila ugali na mlenda tumefulia,
watu wache kidogo.
Tusifanye mtoko kidogo turingishia,
watu wache kidogo.
Kwenye mitandao amchoki kufuatilia
watu wache kidogo
watu wache watu wache eh
watu wache kidogo
watu wache watu wache
watu wache kidogo.